niulize natoka vipi. Bila bando hingoma mnepata vipi. Na huko street na hitwa chizi muzike. Sina kiuno na nguo na fungia mpipi. I got toxic, na got doxy. Agami rondara kitatu na ita boxy. Na hitwa bossy, so yes bossy. Jifanyo na uzamka mita ikuite mpoke, Japan noti. Asara shotri, wakiume kusengenya watu huo ni ushosti. Akiri boxy, kichwa boxy. Ukialewa maji sindo atakufanya boti. Usife weni nani hata muda unakufa. Unakura nyumbani kisha unajifanya tupa. Koma uwanjani leo kibwaya kinashuka. Unafugwa bandani watu wanafuga makucha. Niendele ama nisiendele. 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 Ukimtongoza kikataa ujue mwalimu mkuu mamake. Mapenzi utamaa mapenzi na sheria zake. Hatuna doa tufinja afu mwake. Unahonga kuku kisali unauomba mkate. Mafanikio utasafa mpaka uyapate. Ukipenda boga usisahau kuna walake. Usilete utani na utani una mara pake. Unapotoa wazungu ndo mtoto anataka chake. Na hii ni motion, na change your motion. Born to be a star from theory without ocean. My mama bless me, it's not abortion. Born to success, my nigga, I got an option. Unapenda mapenzi na mpenzi anapenda roshen. Anataka pizza, huna kitu temptation. Niendele ama nisiendele. 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 Niendele ama nisiendele.
Beat by Katy P.